Vicky Bumpet.
Yo.
Try kunibeba ba misi bebeke. Nilikuwa sembe nikajiona keki. Mifupa mitupu katani mistake. Ulitaka nikufuate lakini sitembei. Nikajiona sonko na sijafika bei. Ati mi mzito na hata sina weight. Lakini hukuchoka we tulini wait. Wait, njo likwanga answer. Bado nina time, oh yeah, mini youngster. Ati yule DJ, producer, rapper, dancer. Always kwenye hustle on toes, belly dancer. Bio after fantasies, lasting after luxury. Zulipo knock knock, nika die in a fantasy. But now I'm back to my senses, nipe na fasi. Whiskey na natafta karo, nina tafta masi. Atafunzo na mamawe. Mina funzo na wewe. Ntaka fanana nawe. Wasponi get say. Hawata nipata badai juu. Zisari takwa shapa. Minta kwa ni shapa. Apkande geuki like nite Shaban. Ama kwenye shanta. Shetani pata shaka. So ready for the next level. Mini sharp. Mina taka kwa na weju. Life bila we ni car. Saver bila net car. Fighter bila dent. But life na we ni so sweet. Cadbury's then usually pa check kule nikia kalma. Mina taka kwa na weju. Life bila we ni car. Saver bila net car, fighter bila dent, bad life. No way, me so sweet, Cadbury's then usually pa check kule nikia Calvary.
Mercy, I am a woman, you're not a mercy. Hey,